tubako biro byememe binyiga bojula kwetuga ese ne funda wecho ne kaluba ne wetamo ne webuza waliachi ngolya oweka omuboti wegomba ofune ya kufako ngaye chibi bano bantu bannaffe mwana banga wakwamu ngakwewala subi yange nditadde moyo Katonda wange atannekerera entalo zange zonna mwendi Katonda wange anazinwanira oyo yantegera ebyange gwe mbikwasa naumbura ebya stressi nembita oyo gwe mbikwasa kubanga yantegera naumbura ebyokusinda nembita Olusi wewayo, okusanyusa balala newelumya olw'okuba omwagala otyo n'ositula emigugu gye banjetise babuwe olw'omutima omwagazi mutima munda n'olowooza ky'okoze ekitundu kyo kye balijjukira okwandibadde Kusima wansa buchayi neweni wakane Tofana bantu tunuli loyo Byoko la bisima olifuna muendera Toko wakowa omkolo bulunji Katonda woye vyo vyoko za misasula Oyo yantegera ebyange gwembi kwasa naumbura Ebya stressi nembita Oyo gwembi kwasa kubanga yantegera naumbura Ebyoku sinda nembita Kisana nyo okuba omwetowaze mu byokola kusa n'obwesigwa Osonyiwanga nyo eri ababakunyiza basembeze togeza kubewala Tomanyi na byancha bwe biri byebyo olwalera kujeza encholi ba mukamawe Towoleranga ne bwaba binji byakoze Mukwase Katonda yanamuwangula Mutima gwange tegerecho Kume kitiibwa kyo olifunamu obuwanguzi Kakkana munsi gulumizoyo Katonda yekka yanakuyimusa Oyo yantegera ebyange gwe mbikwasa naumbura ebya stressi nembita Oyo gwe mbikwasa kubanga yantegera naumbura ebyokusinda nembita Oyo yantegera ebyange gwe mbikwasa naumbura ebya stressi nembita Oyo gwe mbikwasa kubanga yantegera naumbura ebyokusinda nembita Oyo gwe mbikwasa kubanga yantegera naumbura ebyokusinda nembita